Imina umahadebe umthimkhulu ubhungane zikode mahlubi mahlubikazi skoloza esimehlo abomvu esibheka umuntu Imina umahadebe umthimkhulu ubhungane zikode mahlubi mahlubikazi Mahadebe, Thimkhulu Bhungane, singamaXhosa, balozi, thunywa sami, siyamjamela, ithina kalabo, makhosi, Bhungane, abantwana basebukhosini, Mahadebe, Thimkhulu Bhungane, imina, umahadebe, Thimkhulu Bhungane, Mahlubi mahlubikazi, bona abantwana abakhethiwe, abangabheka ukushona abangabukwa, ababukayo babheka phansi, makhosi, mahadebe, Thimkhulu Bhungane, imina, umahadebe, Thimkhulu Bhungane, zikonde.
This is a dangerous